Imini
yesabatha ayibe
ngibe ngibe Yeah. Whoa!
Amen.
Ngiyangithanda ukuthi uma into ikhulunywa ingilosi ngidlulise kini ngoba ingilosi ivela ezulwini. Ekukhulumayo kusuke kuyinto ebalulekile noma iyohamba ihambe ibaluleke. Noma singayibone manje ukuthi ibalulekile kodwa iyohamba ingilosi iyakhuluma ukuthi kufanele sinikeze ubaba ungubane ukuthi ebeka amazwi amabili amathathu noma ehleli phansi ngobusekhulile. Manje ke ngiyacela ukuthi ningikhumbuze ukuthi emva kwale nkonzo simnikeze ubaba ongubane kuba ebeke amazwi amathathu amabili amathathu kulokho ofundiswa kuba ekusho ngoba lokhu ukhuluma ingilosi yathi ungubane ungumfundisi akufanele ukuthi engatholakali ekhuluma phakathi kwethu. Nakho ke oyokhuluma uyokhuluma sakurekhoda la ngoba kuwumlando ngoba umuntu omdala phakathi wethu uthi kusho ingilosi ukuthi akakhulumi. Angazi ukuthi uzokhuluma ethini kodwa umfundisi waleli bantu. Isihloko sale nkonzo sithi izinkanuko zenyama ziphelela enyameni. Izinkanuko zenyama ziphelela enyameni. Inkanuko isifiso kodwa isifiso ine negative way noma kuyisifiso kodwa siyisifiso esiyaye sifise ukwenza into engamukelekile kahle emphakathini kuthiwa-ke inkanuko leyo. Kodwa kwesinye isikhathi siyaye sifise izinto zamukeleke emphakathini kodwa zingamukeleki ekukholweni. Kukhona izinto esiye siyifise noma sizenze zingemukeleki zimukeleke emphakathini kodwa zingemukeleki enkolweni kaJehova. Ukunikeza isibonelo nje ukudansa nokubukela umdansi kuyinto emukelekile emphakathini kodwa ayemukelekile enkolweni. Uma umNazaretha awukwazi ukubuye futhi ube umdansi. Uma umNazaretha awukwazi uhamba uyobuka lapho kudanswa khona noma kudanswa bani noma kudansa kanjani into nje ebizwa kuthiwa umdanso ayemukelekile lapha as a viewer or a witness kuwona noma uwenza akwemukelekile. Kodwa siyakwenza abantu basemhlabeni abakwazi ukuthi kuwrong. Ukudlala ibhola noma ukubukela ibhola akukho ukuthi kwenqatshiwe ezulwini. Ungalibukela ibhola ungalidlala ibhola kodwa uma ibhola lizothatha indawo kaNkulunkulu asimukelekile ezulwini awukwazi ukuthi ungathi ngesabatha uthi angizukuye esontweni ngizohamba ngiyodlala ibhola angizukuya esontweni ngizokubukela ibhola. Kodwa bakhona abantu ebandleni lamaNazaretha abakwenza lokho. Baningi. Ibhola, ukuthanda ibhola okuya kwedlule ukukholwa. Noma ngeSabatha abantu bejahe ibhola kuNkulunkulu. Kukhona inkulumo eyakhulunywa unkosazana, ngangithi umkhokheli uzoyikhuluma. Wayelokhethi uzoyikhuluma, ngaze muzoyikhuluma, sengiyayikhuluma-ke manje. Angazi noma wayekhuluma ngingekho. Unkosazana wakhuluma nge-TV. Wathi abantu abaningi abangamaNazaretha bahlutshulwa yi-TV. Wathi kuba khona izinto ku-TV eziyaye zibathikameze ukuba benze umthandazo wokulala. Noma bewenza umthandazo wokulala, bewenze bejahe ukubuka i-TV. Waze walinganisa unkosazana wathi uyakuthi noma esethanda kathi ngoba ejahe ukubuka i-TV. I-TV ineyinhlelo eyiningi ezingamakhi umuntu omNazaretha. Ezinye ezi-obvious. La kwa-TV kunezinto nje eyiningi ezingamdingi uNazaretha. Khona le nto ebizwa kuthiwa yini TikTok. Into enjalo. I-TikTok inezinto eyiningi ezingamdingi uNazaretha ukuthi eyibuke. Ezinye azinamsebenzi, aziwakhi umqondo. Ezinye ziyahlambalaza kakhulu. Othi ma uyilalele lento uNazaretha ngisho uwedwa usheshe uyidlulise lento ngoba iyahlambalaza. Ukubonisa ukuthi uSathane uphumile, ubona ngezinto ezenzeka emhlabeni, kakhulukazi la eSouth Africa. Ngike ngabuka ku-Facebook ngathola ukuthi kuneyithombe zabantu besifazane benza izinto ezixakile. Ngathola ukuthi kuneyithombe zabantu besifazane abaveza amabele. Uma ungase nje uthathe i-Facebook uzothola ukuthi izithombe eziningi zabantu besifazane sekuthatha lezi zithombe ezindala zabantu bakwaZulu abadala ziveza amabele. Ngase ngibuza ukuthi la mabele alokhu evezwa achaza ukuthini? Achaza ukuthini? Lezi zinto esilokhu siyibuka ku-Facebook ezingamanyala zichaza ukuthini? Ziyakha noma ziyabhidliza? Kubantwana mhlawumbe bengazi enjoya lezi zinto, kodwa niwatshele abantwana bamaNazaretha ukuthi bengayithandi lezi zinto. Amen. Ngoba ingilosi yafike yathi ngiyazi ukuthi ebandleni lamaNazaretha sisina kuthi iy'ntombi iveza amabele. Kwakuyisikhathi leso sakhona sangaleso sikhathi, ngoba vele zonke iy'ntombi zakwaZulu zaziveza amabele. Kodwa sithe ma sekufika manje wathi unkosazana no, akangavezwa amabele njengoba nibona zonke amakhosazana ethu engasini eveza amabele. Ngoba njengamanje ukuveza amabele akuseyona into eyikhatsha, kodwa iyinto e-attractor ububi if I were to put it in that way. Into an attractor of ubi.
So, uma ubona njengamanjena kuneyintombi la ku Facebook zasendulo ziveza amabele, ubona yonke into, ubona isex, ubona yonke leyo nto. Leyo nto yakheleke ukuthi umuntu ayicabange ebe attracted kuyona uma engakholiwe. Bese egcina lo muntu lowo ephuma enkolweni completely. Kunezinto engakaze mina ngiyibone ngikhula, kodwa namhlanje yena zibona zingane ezino 5 years ezingakazi nokuthi ukuthandana yini, zigcwele la ku Facebook. Leyo nto iyakhelwe ukuthi abantu bebe nenkanuko yento ebi uNkulunkulu ongayifuni. Lesi hlobo esithi inkanuko yenyama iphelela enyameni. Uma ngithi inkanuko yenyama iphelela enyameni, ngichaza ukuthi inkanuko egcina la emhlabeni, inkanuko yasemhlabeni ayidlulele ezulwini. Ngifisa ukuba ngichazele amaKrestu namaNazaretha namaMoslems ukuthi amaKrestu namaNazaretha namaMoslems anoNkulunkulu oyedwa nezulu elilodwa nenqubo yokukholwa eyodwa. Uma ngabe akakho umuntu ongumKrestu ongathi uNkulunkulu wakhe akusiyena uJehova, kodwa lokhu kuphuma kuwukuhlubuka uNkulunkulu esinaye. AmaKrestu namaNazaretha ayasho ukuthi akhonza uJehova, kodwa abasamkhonzi uJehova. AmaMoslems angisho ukuthi aperfect, kodwa wona asakubeka kube yinto ephambili ukuthi sikhonza uJehova. Noma benazo izono, kodwa bakubeka kube into ephambili ukuthi bakhonza uJehova. Kodwa amaKrestu akakubeki kuba into ephambili ukuthi bakhonza uJehova. AmaNazaretha akakubeki ukuthi into ephambili ukuthi bakhonza uJehova. AmaKrestu akhuluma ngoJesu, kodwa ngiyafisa ukuthi amaKrestu afuna ukuba ezulwini ebhekisise le nto yokukhonza uJesu, ngoba kunezinto abangazazi, ngoba bangabantu abamnyama abanqenayo ukufunda. Okokuqala, le nto abathi uJesu akusiyena uJesu noma uYeshua. UYeshua ebuKrestwini wehlukaniswe kabili, kodwa uma sekushunyayelwa kwenziwa into eyodwa. Kukhona umprofethi wamaHebheru onguYeshua, bese kuba khona isithixo sabezizwe noma samaRoma esibizwa kuthiwa uJesus esebiza ukuthi uJesus but amaKristu akakwazi lokho ngoba abafundi ngoba lento uma bengayifundi iaffecta thina other than abelungu iaffecta thina and kubalekile ukuthi le nto uyifunde ukuthi kukhona umprofeti onguYeshua bese kuba khona isithixo samayilukhuza so sabezizwe okuthiwa uJesus umlando lowo okhona lo Yeshua lo Jesus wakhelwa ukuthi udide abantu uqede inkolo kaJehova kodwa kuba nabantu abangamaKristu who are very serious ekholweni kodwa abangayiboni lento ukuthi lento akiyona lento abayikholwayo akiyona lento abayikholwayo uma ngabe ufuna iqiniso lokukholwa ubothatha iBhayibheli bese ufunda ukuthi lento oyifunda eBhayibhelini iyafana nalento oyipractizayo iyafana yini lo Yeshua engifunda eBhayibhelini uye ni lo engimpractizayo okwesibili engifisa ukuthi amaKristu ekwazi ukuthi iNew Testament yakhiwe ngencwadi zamaHebheru except incwadi eyodwa incwadi yezenzo izenzo azange zabhalwa amaHebheru zabhalwa amaRoma ngithi kunjalo mfundisi yes kodwa nalezi zenzo nalezi incwadi ezibhalwe ngamaHebheru zashintshwa zathi uma ngabe sezihunyushwa zashintshwa amaKristu akakwazi lokho ukuthi kwazona lezi incwadi zamaHebheru zishintshiwe kwezinye kushintshwe imibhalo kwezinye kushintshwe incazelo le nto yokushintsha incwadi zamaHebheru akusiyona into eyayifihlekile ngokomlando laba bantu ababeshintsha incwadi kwakuthiwa ama correctors kwaku ama Roma noma abantu benkolo yama Roma ababemele ukuthi beshintshe izinkulumo ze etholakala kumiHebheru ngabe nencwadi lapha okwakuthiwa khona angazi ukuthi kwathiwa ubani ukuthi nikwenzelani lokhu ukuthi uthi uma uhumusha from kwisiHebheru ukusa kwisiLatin noma ukusa kwisiGreek bese ushintsha inkulumo uJerome okwakuyena owaye a corrector enkulu wathi lokho sikwenzela ukuthi inkolo ihambelane nenkolo yethu inkolo ihambelane nenkolo yethu so ngamanye amazwi kwiNew Testament kunezincwadi ezibhalwe ngamaHebheru kodwa ezingasho yona into eyayibhalwe ngamaHebheru ngoba ngenkathi ama Romans ethatha incwadi zamaHebheru ayese wahlulila amaHebheru incwadi eyiningi bayishisa kunencwadi engangayithola ebhalwe ama remnants noma izinto ezazizinsalela zencwadi ebhalwe ukuthi the gospel of the Nazarenes. Izinsalela nje ngoba ayiphelele the gospel of the Nazarenes nganginawo leyo ncwadi. Bese kule ncwadi ethi gospel of the Nazarenes incwadi ethi uMathewu uhunyushwe kwincwadi ebhala ukuthi the gospel of the Nazarenes. Bese ubheka ukuthi uJerome wayekushintsha kanjani ukukhuluma. Efake ukukhuluma sengathi manje na ukukhuluma uMathewu. Kanti kushintshwe uyena. And leyo nto leyo ayivumelekile. Ukuthi ungathi mawuhumusha. Bese ukuhumusha ukushintsha ngabo. Hayi ngoba kukwehlula ukushintshe nje ukukhuluma enye into. Okunye ukushintsha kwenzeka iBhayibheli selenzekile selikhona. Uma ngabe ungase uthathe iFirst version isGreek etranslatwe into English. iFirst version yesiGreek etranslatwe into English ithi uYeshua indodana kaNkulunkulu. Kodwa iSecond version bisithi uYeshua indodana ezelwe yodwa kaNkulunkulu. Ngenkathi befaka leli gama lokuthi ezelwe yodwa basebakha inkolo ngaleli gama elithi ezelwe yodwa ukuze uYeshua ebe indodana kaNkulunkulu engafani namanye amadodana kaNkulunkulu. Ngoba igama elithi indodana kaNkulunkulu likhona ngisho kwiOld Testament. Kodwa manje na kwase kuthiwa no, lento ayizukuhambelana. Kufanele lo Jesu esimakhile ebe indodana kaNkulunkulu ngoba babe nenkolo kaNkulunkulu onendodana ngokwelokhuzo ngokwaseBhabhiloni. Njengoba uNkulunkulu bebathathu nje kube khona uyise kube khona indodana kube khona umama kaNkulunkulu. So manje na le nto ngayitshengiswa ilokhuza ngayitshengiswa iMuslims ukuthi iFirst version isilathi isGreek ayinayo indodana ozele yedwa kaNkulunkulu. Kodwa iSecond version from Second version kuyaphambili sekuthiwa ezelwe yodwa kaNkulunkulu. Ngathi mase ngithi ngiyayifuna lelo khuza le version yokuqala ngangabe ngisayithola. So manje na to any Christian ongazilutho wazi ukuthi uYeshua wayeyindodana ezelwe yodwa kaNkulunkulu. Kodwa lokhu ukuthi ozelwe yedwa akukho enkolweni yelokhuza yamaJuda. Into eyakhiwa ukube ifithe inkolo yamaRoma. And kuningi, which means ukuthi iNew Testament inenkinga, akufuneki ukuthi kube incwadi olokhuza kakhulu kuyona. Ngoba is either belokhuze beshintsha inkulumo noma inkulumo ithi khona be ignore le nenye bese befaka le efunwa yibona engikhulume nje kunempikiswana enkulu kuma Christ ukuthi uma sifa siyothethelelwa izono. Inkolo leyo ewabusayo amaKristu mabe bekhuluma lento bakhotha uPaulu kodwa kwayena lo Pauli engithe mina engifundayo ngathola ukuthi kwayena lo Pauli akusiyena lo Pauli lo owalokhuzayo lo owaphendulwa uYeshua kufike kubhalwe imibhalo bese inikezwa igama lika Pauli ama Romans ebhale into yawo bese ethi lento ekhulunywe uPauli bese ukuze ibe ne strength bese kuthiwa no ikhulunywe uPauli lo owaphendula uJesu kota kungenjalo kungasiyena uPauli lo owaphendula uJesu. Uma ngabe ungase ufundisise kahle izenzo uyofunda boshawu lo obizwa kuthiwa uSawuli bese kuthi nje ungazi ukuthi leli gama elithi Sawuli lijike kanjani lathi Pauli uyothi uzwa kube sekukhulunywa ngoPauli. Ngisho ayithatha izenzo ungitshela ukuthi uSawuli washintshwa kanjani waba uPauli akukho. Akukho eBhayibhelini. Noma ungalithatha namhla uthatha izenzo uyofunda ufunde ngoSawuli uyothi ubona ubuso ufunda ngoPauli. Kodwa akukho lapho kuthiwa khona igama elithi uPauli uSawuli lashintsha kanjani laba uPauli. Akukho. Kodwa uma uthatha iBhayibheli lamaHebheru kukhulunywa ngoShawuli throughout akakho into ewuPauli. Kodwa uShawuli was a great man. Waye ewumfundi kaYeshua. Okuyena owathatha owaba yileader yamaNazaretha. Yebandla lamaNazaretha kubhaliwe lokho kodwa angazi ukuthi ama correctors akushiya akukhohlwa kanjani ngoba kukhona lapha kwizenzo 24:5 ukuthi simfumene lo eyinkinga kumaJuda ewumholi webandla lamaNazaretha. But ngenhlanhla ama correctors angakhipha lokho baba kwafanele bethi waye eyinhloko yebandla lama Christ. Kodwa uNkulunkulu wenza ukuthi bekukhohlwe ukuthi waye inhloko yebandla lama Christ kwathiwa waye inhloko yebandla lama Nazareth ngoba vele uPaulu uShawuli waye umholi webandla lamaNazaretha after uYeshua waba umholi webandla lamaNazaretha after uYeshua kodwa ngoba uShawuli akakaze ebekhona ngesikhathi sobuKristu akakaze bekhona akakho in fact umphostoli owakuba khona ngesikhathi sebandla senkolo yamaKristu akekho kodwa lento ibhale yabasi iyenze ngendlela ukuthi umuntu ongahlakaniphile ngisho efunda akakwazi ukubona ukuthi ayikho lento abantu abakwazi ukubona ukuthi igama elithi uSawuli lihambe vele uthuthu sofunda ngapha bese kukhunywa ngoPaul akukho lapho kuchaza khona ukuthi uSawuli washintwa kanjani waba uPaul akukho. Kodwa uma uthatha the very Bible lesiHebheru uyifunda lento kukhunywa ngoShawuli owaye umholi webandla lamaNazaretha uma ufunda izincwadi zomlando uthola ukuthi uYeshua waye umholi weNazarene site. Kwafe kube khona abasadus, bese kuba khona abafarisi, bese kuba khona amaNazarene. Njengoba nathi nje sekukhona amaNazaretha asebuhleni namaNazaretha asekuphakameni, nathi kwakunjalo. Bonke laba bantu babengama bekholwa kuNkulunkulu oyedwa, kodwa benezinto abafarisi benezinto ezihlukile ngokuhumusha iBhayibheli kunamaNazarenes la ayeholwa uYeshua. UYeshua uhola uNazareni wayekuthathe kumprofethi uJohane, ngoba uJohane wayengasiyena umbhabhadisi njengoba sesifunda eBhayibhelini elisha nje ukuthi umbhabhadisi. Cha, uJohane wayeumprofethi kwilokhu enkolweni kaMose. UJohane umprofethi, kodwa manje enkolweni yabaKristu, ngoba babengafuni ukuthi kube khona ebizo kuthiwa umprofethi, basebethi umbhabhadisi. Ayikho into umbhabhadisi enkolweni kaJehova. Manje le nto ngifuna ukuba ngidabukela lamaKristu akuthanda ukukholwa, kodwa ngenxa yokungazi abathatha into engekho beze begxile kakhulu ekukholweni ngento engekho. Ake ngifunde uMathewu 13 verse 41 to 43. Indodana yomuntu iyakuthuma izingilosi zikhiphe embusweni wayo konke okukhubekisayo nabenzi okubi, zibaphonse esithandweni somlilo, lapho kuyoba khona ukukhala nokugedla amazinyo. Kepha abalungileyo bayakukhanya njengelanga embusweni kaYise onendlebe akezwa. Akezwa. Bakuthatha phama Christ ukuthi uma sesifile ngeke siye esihogweni, ngoba kusho uYeshua lo. Ngike ngafunda kuFacebook omnye umlungu ethi ezimbili izono ezifaka umuntu esihogweni. Ngangabe ngisangambona ekhuluma indaba kaMathewu, ngangabe ngisathola ukuthi imuvi lo Mathewu. Ngathi mina nangumlungu ekhuluma indaba. Zimbili izono ezingenisa umuntu esihogweni. Ukuthatha lokho. Ngoba lapha uYeshua uthi indodana yomuntu iyakuthuma izingelosi zikhiphe embusweni wayo, zikhiphe embusweni wezulu konke okukhubekisayo nabenzi bobubi. Akaze kuchaza ukuthi buwenziwe obubi ngokwenza lokhu nalokhu, kuthiwa nje abenzi bobubi ziyobaphonsa esithandweni somlilo, lapho kuyoba khona ukukhala nokugedla amazinyo. Ngibuza ukuthi uma ufundisa umuntu ukuthi ngokufa kaYeshua usethethelelwa izono, laba abayongena esithandweni somlilo ngabanjani? Laba abangena esithandweni somlilo ngaba, ngoba kukhuluma uYeshua. Uma ngabe ungumKristu uphikisa into ekhulunywe uYeshua, usuku ukholwa kwakho ukuthathe phi? Uma ngabe uMnazaretha uphikisa into ekhulunywe ubaba mkhulu, lokho ukholwa kwakho ukuthathe phi? Ukuthathe phi? Ngoba konke ukholwa kwethu sikuthatha kubaba mkhulu bese kwedlulisa kuya kuMose. Konke ukukholwa kwamaKristu akuthatha kuYeshua bese kwedlulisa kusaya kuMose. Goba, uye shua, Mateo 5 from verse 17 to 19. O tena, gonke, umtetu kankulunkulu, wakhege, umtetu kamose. Umaunga ugcina umthetho kaMose ngeke ungene ezulwini kusho uYeshua. Manje uwena ke osukhuluma ukuthi kukhona into ehlukile kuloko ukuthathaphi. Kodwa ngifisa ukuba ngikhulume into amaNazaretha namaKristu namaMuslims okufanele ukuthi ebhekisise. Ngike ngabheka ukuthi inkolo kaJehova yehluke ngani kwezinye inkolo. Inkolo kaJehova yehluke ngani kwezinye inkolo. Asikaze sikunake lokho ukuthi inkolo kaJehova yehluke ngani kwezinye inkolo. Zonke. Uma ungase ufunde inkolo zonke. Iinkolo zonke zinalo izulu. Iinkolo zonke zinazo isihoko. Zonke. Ngaphandle kwenkolo kaJehova kuphela. Zonke iinkolo azinalo izulu. Zonke iinkolo azinazo isihoko. Ngamanye amazwi ngokwezinkolo zonke. There's no justice. Ngoba uma ngingase ngibe i-rapist umsebenzi wami nje kube ukudlwengula abantu besifazane kodwa ngingabanjwa bese ngifa ekufeni kwami akakho akho cala engizolithwala ali ngizolithwala soba ngizolithwala kanjani kuwo yonke iy'nkolo impilo igcina enyameni akhulunywa ngomoya ukuthi after death of the flesh what happens to the spirit. Akhulunywa ngalo. Isathanizimi kubeka ngisobala nje ukuthi kufanele ukuthi uma ulaya emhlabeni wenze noma yini oyithandayo ngoba uma usufile usufana nogodo. You are just a log. Ayisekho impilo kuwe and ayikho into ewuphila. Spirit. Ngamanye amazwi i-satanism iyaphinda ukuthi i-spirit siyaphinda. Ayikho leyo. Manje sengifile. Ngamanye amazwi ukuthi ngenkathi ngiphila ngoneka ngakanani asikho into ezobe ikhulunywe ngayo uma usufile. Ngamanye amazwi bonke abantu abafile bayafana. Umthakathi nekholwa kuyafana ekufeni. Kuyafana. Enkolweni. Enkolweni yomdabu kukhona ukuphila after death. Inkolo yomdabu iyakholwa ukuthi uma usufile ngokwenyama uyaphila ngokomphefumulo. But there is no punishment after death. Angazi noma nike nibona unake lokho. There's no punishment after death enkolweni yomdabu. Instead ibona abafile abakwazi ukupunisha wena. wena awukwazi ukuphanisha bona. Sikhona isangoma esange sakutshela ukuthi umuntu noma ubaba wakho noma uyihlo omkhulu upanishile ngezinto owayezenza esaphila.
Amen, Baba.
Ngiyabuza. Nangu nansi inkolo yomdabu. Nangu umuntu ubethakatha. Wabulala abantu, wayesefa. Isangoma sesiyovula, uyabhula. Sake sasho isangoma ukuthi nje lo muntu lona ubethakatha. Ngakho ke njengoba ngikhuluma njena uya usejele noma usesihogweni noma kuphi, cha akukho lokho. Bengakusho ukuthi wahamba exabene nosibanibani akulokhuze akwenziwe indlela ukuthi belanyulwe, kodwa ngeke eze ekhulume ngesono sakhe obesenzela emhlabeni. Ngeke angeke enkolweni yomdabu kuthiwe umuntu uboshiwe, uboshwe ukuthakatha, umuntu uboshiwe, uboshwe ukubulala. Kuphela into eyoshiwo ukuthi hayi bekuxatshenwe, ngakho ke abazama ukulanyula, ilokho abangakusho. Kodwa hayi ukuthi kona into omayesengaliyana onesono sayo. Hayi kanjani ngoba phela kuthiwa uyaphila emva kokufa? Yini ephile emva kokufa ekwazi ukuba kukhulunywe into obeyenza emhlabeni kodwa kungakhulunywa isono obesenza emhlabeni, ingakhulunywa into embi ebenza emhlabeni? Kanti umuntu ngokwenkolo yomdabu upanishwa makunjani? Umuntu ngokwenkolo yomdabu ubusiswa makunjani? Upanishwa makunjani? Ubusiswa makunjani? Ngoba bayakholelwa ekuthenini emva kokufa bayaphila. Njengoba bephila emva kokufa, laba abafa benza izinto ezimbi bapanishwa kanjani? Akukho. Yini eyenza ukuthi ungababikho? Kungenxa ukuthi abakho abantu, ayikho inkolo enezulu nesihogo ngaphandle kwenkolo kaJehova. Ayikho. Kodwa akulona iqiniso ukuthi ungafike ubulala abantu bese uthi mawusu usufile wena ungasitholi isijeziso. Akulona iqiniso lelo. Kodwa enkolweni yomdabu ayikho into eyisono, ayikho into eyisihogo. Meaning that uma ngabe ufa noma ngabe ubumubi kanjani, kodwa uma ukwazile ukuba ungaboshwa lapha, uma usufile you are free ukuthi usufana nabo bonke abantu. Usufana nabo bonke abantu. Ngokwenkolo yomdabu ukujeziselwa isono kwenzeka ma usesenyameni.
Kodwa uma ususemoyeni awukwazi ukuthi ujeziselwe ilokhuza nawe usuyidlozi elihle. Noma ngabe ubumthakathi kodwa usuyidlozi elihle. Noma ngabe ubu serial killer kodwa uma usufile you're an angel. Usuyindoda like asibali sono sakhe sakho. UNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba kuphela onezulu elijezisayo nelibusisayo.
Amen.
Ngabo ngamanye amazwi impilo yethu as amakholwa angaphansi kwaJehova is continuous. Ngenkathi inyama yethu ifa, impilo yethu iyaqhubeka. Uma ngabe ubuyiphethe kahle uzobusiswa ungene ezulwini likaNkulunkulu. Uma ubuyiphethe kabi uzoya esihogweni yoboshwa noma uboshwe noma kuphi. Kodwa kwezinye iy'nkolo akukho lokho. Enkolweni yomdabuko eseduze kwethu ayikho leyona. Kodwa iqiniso ukuthi ikhona. Ikhona. Kodwa for reasons which I do not know ayikhulumi. Ngoba zonke iy'nkolo zingama beliefs. Kodwa inkolo kaJehova is very practical. Ayona ibelief, i-real. Ezinye iy'nkolo zingama-belief. Kodwa inkolo kaJehova i-real. Kodwa abantu abaningi bayabeyitshela ukuthi inkolo kaJehova iyafana lazo zonke iy'nkolo. Kodwa ayifani. Fani ngoba inkolo kaJehova ikhona i-real iyaphatheka. Kodwa ezinye iy'nkolo ayiphatheki. Uma ungase ubuze ukuthi njengoba sikholwa kumveli nqangi njena umveli nqangi wake wathini kubani akakho umuntu ongakutshela. Ngoba indaba kamveli nqangi iy'nkolelo. Njengoba kukhulunywe njengenkosazana yezulu okuye kuze kuthiwa akulinywe insimu yakhe, uma ungaze ubuze ukuthi le nkosazana yezulu yake yathini kubani akakho ngakutshela, ngoba yinto ekholelwayo ukuthi ikhona. Kodwa mina ngikutshela ukuthi ekuseni namhlanje unkosazana ukhulume nganangu ubaba ungubani namhlanje. Hayi ukuthi ma ngithi ingilosi ikhona into eyinkolelo, ngikutshela ukuthi ekuseni unkosazana ukhulume nganangu ubaba ungubani. Wakhuluma kabanzi ngobaba ungubani. Ngoba eyethu inkolo i-real. I-real. Namhlanjena njengoba ngimi phambi kwenu nje angikwesabi ukufa. Angikwesabi ukufa. Okuseqinisweni into eyenza ukuthi ngihlale emhlabeni, ngihlalele izinto mhlambe imbili noma intathu. Okokuqala ngihlalele ukuthi ngithunyiwe ukuthi ngivuse le nkolo angawuqedi umsebenzi wami. Okwesibili ngihlalela ukuthi angakhuli uma ngabe ngihamba emhlabeni nizokhala kakhulu. Into engiye ngicabange nje ukufa ukukhala kwenu. akukho kunye ngicabanga nje ukukhala kwenu nokuthi leli ibandla liyosala libanjani noma ngazi ukuthi at the end ngiyohamba emhlabeni kodwa ukukhala kwenu ikhona okungenza ngishawe uvalo lokuthi angingafi ongenana ngife sengiyuseless senithi nani hayi noma usungamthatha ubaba ngoba ngesaba lomsebenzi engunikiwe kodwa ukuthi kukhona ukwesaba ukuthi kukhona ukwesaba ukuthi uma ngifa ngizoya ngizolukhuza ngizoyapi akukho akukhonhloko nje ukwesaba ngoba ngiyazi ukuthi uma ngihamba emhlabeni ngiyezulwini yini ngazi ukuthi ngiyezulwini ngazi ukuthi ngiyezulwini ngoba uNkulunkulu uthumele umuntu wasezulwini kimi ukuthi ezohlala nami
amen
wayesengifundisa ukuthi ukuze uhlale kahle ezulwini ufanele wenze lokhu nalokhu 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 uma ngabe kungase kufike umuntu wase USA ezohlala nawe ebese kutshela ukuthi eUSA kunje 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 uhleli nawe ubuye ehambe futhi umbone ehambe eUSA ungekufisa ukuba uye USA kungathi makufika isikhathi sokuthi uye eUSA ushawe uvalo noma uzojabulela ukuthi uzogibela ibhanoyi uye USA definitely uzojabulela ukuthi ngeke ufike ngisho ubuthongo ucabanga ukuthi kufika nini usuku lokuya eUSA ngoba uhleli nomuntu okutshela yonke into ngeUSA the same thing applies to us uyabona njoba ngisho nje ngithi into engiyesaba ukuphela inina enzosala ngemuva but mina ayikho into engiyesabayo nengingashaya uvalo ngashaya uvalo ukuthi ezulwini ngizofike ngibe nankingani ngoba lo muntu engihleli naye ushilo ukuthi uma ngabe unikela ucela ukuthi ufe kahle uzokufa kahle uma unikela ucela ukuthi awuthi mawuphuma umphefumulo wakho ubheke ezulwini kuyokwenzeka lokho yini ezokwenza ukuthi ngimdoubt ngoba vele uvele ezulwini yini ezokwenza ukuthi ngimdoubt ngoba vele uvele ezulwini ngiyakwazi ngiyakubona yini manje ezokwenza ukuthi ngibe sengishawa uvala ukuthi hey uma ngifa ngizoba senkingeni ngihleli nomuntu ovela khona lapha engiyakhona yini zowenza ukuthi ngishaye uvalo lalokho akukho ngoba here she has demonstrated apart from just mere talking she has demonstrated ukuthi uma ukholwa uma ucela into uNkulunkulu iyenzeka usekudemonstrate lokho kakho ziningi izinto inglosi esidemonstrateile ukuthi uma sinamathela kuNkulunkulu bese sicela into siyayithola ziningi hey ziningi okhulu kakhulu njena wasitshela ngecoronavirus ukuthi mangabe sicela uNkulunkulu ukuthi singafi ngeke sife savele sangafa ngempela sonke
amen amen
wasitshela njoba ngisho nje ngithi leli ibandla liqala lapha kunabantu abaningi abahamba emhlabeni ingakakhulumi luthi ngilosi bahamba omvangeli ungiba bahamba omkhokheli nalaba nalabana kodwa yathi mayisifika ingilosi ithi asilivali ithuna nenze njena nenze njena lokhu yakusho lokho akakho umuntu osekwahamba emhlabeni ngaso sonke isikhathi bekuthi mangabe kuqala unyaka ngise ngisho ukuthi kophela unyaka singasaphelele angazi ukuthi ubani uphambili kodwa manje ngisakusho lokho ngoba lokhu inglosi yakusho akaze kufe umuntu akoze kufe ngane akoze kufe makoti akoze kufe lokhuza akhomuntu njofana. So hamba mase kufanele ukuthi sihambe.
Amen.
Manje na ke yini ngizoyisaba? Tell me yini ngizoyisaba. Ngoba ngiyazi ukuthi uma ngigcina umthetho kaNkuluNkulu kuzokwenza ukuthi and umthetho kaNkuluNkulu ngiwutsheliwe one by one. I'm in a position to count day by day ukuthi ngalolu suka ngaze ngisenze so. Galulu suka ngaze ngisenze isono. Galulu suka ngaze ngenze isono. Ngiyakwazi ukusho lokho ngoba isono ngiyasazi ukuthi siyini. Nebe sengehlula ngagcina sengisinqobile ngiyakwazi ukubona lokho. Ngoba ingilosi ifike yangifundisa ukuthi mawenza kanje 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 kuzokwenza kuzoqona sakwenza kanje kanje in fact lento ekhulunywa yimi ikhulunywa na yini noma imuphi umuntu okholwa ngempela lapha akakwazi kwesaba ukufa kuphela into eyenza ukuthi sihlalele abantu abangemuva sihlalele izingane zethu ukuthi asingafi izingane zethu zincane hayi ngoba sesaba ukufa. Angikwazi ukuthi uma ngifa ngizoba senkingeni ngoba ngihleli nomuntu engothi noma ngihamba engiphekezele ngihleli naye.
Amen.
Ngoba uma ufa ulokhuza ulandwa zingilosi. Ingilosi ekulanda uma ufa. Manje namina ingilosi ngihamba ngihleli naye. Uma ngifa ngizohamba nonkosazana ngeNkosazana engishiye.
Amen.
Engangishethi ngenzeni. Vuka mphathe. Lalele. Awukwazi ngoba sihleli nonkosazana. Unkosazana ngicaba ukuthi uma ngefa nganje. Ngake ngashayiswa ngaginqika nemoto. Ngathi mangiginqikene emoto ngaso sikhathi lalingabikho leli bandla unkosazana wagijima kuqala otshela umkhokheli wayengakabiki umkhokheli wayesahlala e-Gauteng mina ngikwaZulu kodwa umkhokheli wakwafika unkosazana uthi nakubonakala noma usophuma umphefumulo wami mina ngeke ngihambe ngedwa ngezulwini ngohamba nonkosazana.
Amen.
Ngoba uyena ofike ngifakazela ukuthi cha nakho lapha ubenza kanjena enza kanjena hayi ukuthi kukhona ingilosi eyobuyiqhamuka engayazi cha ngophuma nonkosazana nje eziyongibeka phambi kwababilanga.
Amen.
Futhi neqiniso ukuthi noma sengiphambi kwababilanga akukho cala engizolithetha. Alikho icala engizolithetha. Ngoba konke ukuhlupheka kwami ngithukwa ngamaNazaretha yonke into engiyenzile ngiyenze ubabilanga ephambi kwami. Akukho cala ngoke ngilithethe kubabilanga. Akukho cala engiyolithetha kubabamkhulu. Alikho. Ngoba ngikwenze konke ubaba mkulu owathi amaNazaretha akakwenze ngikwenze konke ngikwenze noma sengithuka ngikwenze alikho icala engolithetha ngisho kuYeshua ngoba njengamanje ngifundisa amaKristu ukuthi lento eniyikholwayo ethi Jesus ni wrong uYeshua wathi So ngisho ngafika kuYeshua alithi icale ngoke ngithethe uyojabula ethi uyiqondisile indlela yayo. Ngisho ngafika kuMose. Hayi ukuthi ngisho ngoba ngofika kuMose. Kunezinto eziningi eningazazi. Leli bandla livuse uMose. Laba bantu umkhokhelo wayenabo emanzini makwakusemanzini kwakungaba prophet bakwa Israel.
Amen.
Ibona abacele ukuthi lenkolo yabo ivuke la.
Amen.
Kangaba prophet bakwa Israel. Lamadoda ayehleli nomkhokheli kulelezo wayehleli nawo for 7 days kwakungamadoda kwakungabaprofeti bakwa-Israyeli. Umkhokheli la owayehleli khona wahlala namadoda anentshebe ayemfundisa ngoshembe, emfundisa ngobuNazaretha. Akakaze ezehlale noshembe, wahlala namadoda kwa-Israyeli. So I'm so proud ekuthenini uma ngihamba emhlabeni ngeke ngigcine ngokuhlangana nobaba mkhulu, ngiyohlangana nabo bonke abaprofeti bakwa-Israel kusukela kuMose kuze kofika kuYeshua. Ngoba leli vangeli engilishumayelayo ngilishumayela lisuka kuShembe lize liyofika kuMose practically. Manje nake ngiyafisa ukuthi amaKristu, amaMuslims, amaNazaretha azi ukuthi si inkolo yethu ayifani nazo zonke iy'nkolo. Iy'nkolo ey'ningi zingaba namandla amaningi kwiflesh, ziqhamukise ama-spiritual powers and all that. Kodwa after death they become silent. The only God who talks for you after death is God Jehovah.
Amen.
Akakho omnye uNkulunkulu okhulumayo ngoba bonke abanye uNkulunkulu abakwazi ukusho ukuthi uma usofile, uma ube wenza ukuthi usemhlabeni uzothola lelukhuza le punishment, uma ube wenza okuhle uzongena ezulwini. Cha, abakho ngoba izulu likaNkulunkulu umdali wezulu kuphela. Akakho omnye uNkulunkulu onezulu eliphilayo. Manje na laba abanye uNkulunkulu bayesaba abangamaspirithi ukuthi bekhulume ngezulu likaNkulunkulu ngoba kwabona basalindela ukulokhuza ukwehlulelwa. Uma uSathane elindele ukwehlulelwa, abantu labona bangehlulelwe ngani? USathane ubatshela ukuthi there's no life after death ngoba uyazi ukuthi usazokwahlulelwa naye. Nabo bonke uNkulunkulu basazokwehlulelwa, behlulelwe uNkulunkulu wethu. Kodwa thina after death we are very sure ukuthi uma sihamba ngendlela kaNkulunkulu ayikho into ezosiphazamisa. And ngiyafisa ukuba nikwazi lokho ukuthi ningazenyezi. Ninto enkulu
kabezulwini.
Ninto enkulu kabezulwini. Emhlabeni wonke kulesi khathi samanje akakho uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba lapho khona ngaphandle kwalendlu.
Amen.
Ngoba uNkulunkulu ulethe kithi ingilosi. Ingilosi mayiletha phakathi wabantu uthi uNkulunkulu igama lami likuwe.
Amen.
Igama likaNkulunkulu likuwe ingilosi. Ingilosi yenza into esuke ithunywe uNkulunkulu. Thina hayi ngoba singongcwele ngcwele kodwa inhlansa esinayo ukuthi uma ngabe sona kunengilosi eduze kwethu esikhalimayo ukuthi hayi lokho ningakwenzi. Kondane lokho yonke into ingilosi iyayisho lokho ningakwenza, hambani kanje
lokhu ningakwenzi kwenzeni kanje lokhu ningakwenzi kwenzeni kanje konke ngakho ke asibanazo ithuba lokwenza isono asinazo isithuba sokwenza isono as we are holy
amen
singcwele ngempela futhi abakho abantu abangcwele abangafanisana naleli ibandla nakuma Christu naku nalokhuza nakuma Nazaretha ngisho nakuma Muslims bancane kakhulu abantu abanje ngoba ama Muslims amdumisa uJehova kodwa kukhona imithetho kaNkulunkulu eyaweqayo amanye wathola ishintshebe kodwa igundi iphucula ikhanda amanye wathola ebhema ngangabuza enye iMuslims yenkosikazi ukuthi ninibhemelane yathi nama ngazi ngoba inkolo yethiya kwenqaba ukubhema hawu nigundelane nama ngazi ukuthi bagundelane ngoba inkolo yethiya kwenqaba lokho kusho iMuslims bona babanazo izono kodwa at least banga bamdumisa uJehova thina amaKristu namaNazaretha sikhohliwe uJehova sizakhela uNkulunkulu bethu kwathi abaprofeti sathi ibona abanga futhi ke kumaKristu akubona ngisho abaprofeti ngoba uJesu isithixo akakaze bekhona umprofeti oYeshua oJesus kwathiwa nje isithixo uYeshua amaRoma amchitha nemthetho kaNkulunkulu bayichitha kodwa abantu ngoba bafuna ukufunda abakwazi lokho abakwazi lokho ngisho ukuthi ke sikuzame ngaso sonke isikhathi singasukulu uNkulunkulu
amen
ngoba uma sikulu uNkulunkulu ukuhamba emhlabeni kuzoba mnandi kuzoba mnandi inkosi busile khona ekuzwini
amen
ngicela ubaba ukuba ekhulume nje ubaba kushilo ungahla uhlale nje ube nje kanjani
Panele kuthi se ukuqala umelusi umbolwele libandla angizubala ukuthi kwaqala kwaqala phakathi kodwa la ngendansi sisathondala kubalelo kwakuyisabatha ukuthi kwase kuphela inkonzo angase ngiyizwe ibusisa umuntu njengoba wengusisa angikhumbuli mayi yenkonzo ila enatali nje ila bantu wasilapha ngengabibikho angaze ngizwe ebusisa umuntu ngendlela angibusisa ngayo
amen
ababe khona ngesikhathi mhlambe bayokhumbula kancane mhlambe ngeke bakhumbule kodwa kuze namhlanje ayi ayi angazi ngizwe umuntu ebusiswa ngale ndlela abusiswa ngayo njengoba ngingaka nje emehlweni sekwake nenkungu iba khona ngingaboni uma ngiya phambili kodwa ngibone ayi angazi sele ungaqala ukusonda ngize ngidala kangaka mina ke ngimdala ngempela njengoba kuthiwa ngimdala ngimdala njengoba umuntu wasezulwini ethi ngimdala nje uqinisile ngimdala impela ngoba ngisho uzuma lokade ungungameli uzalwe phambi kwamehlami ngibhekile ngangilusakhona ngesikhathi ubaba kazuma iphoyisa nomkhwakhe uzuma lobaba kwamaphumulo elobola uzuma elobola umakazuma kwagcwali isibaya kamzoba ubaba wathatha mina kuba sasibaningi kakhulu gigi wathi angolusa lapho wazalela emehlweni ami ugogo wakho embiza ukuthi ugelehlekisa ngiyahlula-ke lapho ngikhombisa ukuthi ongazi singazola ngumphumnyaka kumphunyaka abone ukuthi cha uma kuthiwa ngimdala mdala lo muntu kuba nozuma mdala phela manje uzuma usekhalela naye ibandla lakho ukuthi hayi bo nisilo mdaka wokubawo ushiya mane okwenzayo ngokuphethekhule lo muntu akaphumule mdala mina-ke ozalwe ngeno-19 yethe kuya ko-20 mhlawumbe 22 kuzothiwa ngingane ayibe khona ingane engabe ngoba ngimhlobo nje qwanga qwaqwaqwa njengempuphu ngingane ngikhona emhlabeni ngoba umelusi wathi angihlale yeni melusi wathi hlala uzodonsa ngesikhumba ushidi igcawu kunjalo ngoba umuntu onomasi ezulwini ekhuluma abantu abaningi baye bathi hhawu uyakhuluma nje kanti ukhuluma into okuyona kuyona ngempela njengoba ningibona nje namhlanje nakho ngiyakhuluma kukhuluma umuntu omdala kuleli bandla umdala ibandla ngisuke nalo ephayintani ngesikhathi sikwa phansi isandla ami kuyaphezulu cishe lalinenyanga yodwa ngafika umshumayeli umalimi lathi ibandla likhona ngihambe ngihlambulule ngihambe ngihlambulule kuze kube namhlanje futhi angisoze-ke ngophuma la ngoba sengobekwa endaweni yokugcina ayikho futhi elinye bandla engaya kulona amakholwa kankulunkulu ngicela ngithandazise kakhulu ukuthi umndeni wami ubuye sizo sonda la ikhaya ngoba alikho ibandla elinjengaleli emabandleni onke amabandla akhona ngeke ngiwaqede kwabantu nobani mangathi ngaka ngibalelwa ngeke ngaqede kodwa alikho ibandla elifana naleli bandla ngoba leli bandla yibandla ongelona semhlabeni nasezulwini thina esikhonza la esonta la noma seliphumile isonto umoya osuke usembathile phakathi kwalendlu lasikhonza khona unkulunkulu singavumi usuke kuthini usembathe size siyolala size sivuke futhi ulo usembethe njalo ukuze amachaphazelo izono zingasondile kithina ngoba thina sibona abantu bala emhlabeni uvazi into nje echithekile ukuthi uma kuthi umuntu akayi lapha akayi lapha akayi lapha siqoqekile sakhelwe inkamba ukuthi thina singabantwana basezulwini ngichaza ke ukuthi-ke ngalokho lapha endlini singaphinde sihlukane kulumahlukane asibize abanye abanenhlanhla bazokuzwa basondele kuthini bangene njalo njalo singabi nomoya omubi singavumi omubi angene kithini asiqinise kakhulu ngokuthandaza ukuthi uNkulunkulu emkhulu ezulwini awehlise umoya wakho wehlisile kuthini siqine ukuthi uma kuqhamuka into embi singafuni ingene kuthini kube ithini esithi into embi ayisuka kulo muntu asangilule angene ngale
amen
sikhule kanjalo namhlanje sigcwelele litende likhulu kangaka njalo mangikwekuseni ngize enkonzweni ngibone kusukuhafu namhlanje sigcwele liphumele emuva
amen
iyathi ayikho indawo yemoto yonke into iqondele ngqo
amen
iqondele ngqo lokho esekutshelwayo akukho okunye sokuthiwa ngaphandle ilokho
amen
futhi uma ubheka ubhekisisa kahle uNkulunkulu usikhethele umuntu owaziyo ukuthi uhlakaniphile futhi akamele ukufunda futhi akamele ukutshela abantu izinto ziyiqiniso njikwale njalo yonke into esitshelelwe ekhaya uma singayithathi siyifake emqondweni wethu nasenhliziyweni zethu siyobeke ithina esesilahlekisele njengoba echaza nje umholi wethu umelusi asenze njengoba kuyayichaza ngithathe ichaza nje manje asenze kele nto ayiyona nathi sinamathele kule nto ayichazayo nathi singafuni isono ukuthi sinamathele kuthini nathi sazi ukuthi le ndilosi ayizile kuyena kuphela izile kuleli bandla abantu beza nje laba leyo beza nje nayi ingilosi yabaqoqa ithabezela ngoba alikho alikho elinye ibandla eloba njengaleli bandla lokho angikhulumi ngoba ngithi umelusi wami ubusisa angaze ngizwe ebusisa umuntu ngendlela angibusisa ngayo waceda yonke into finish nya okusho ukuthi ubaba ngizothi nyamakama amabili ubaba ngesikhathi elanda umprofethi lapho ngakubuka umfundisi umhlawulo nangikhonta ikama kuphi ungakeni umfundisi yebo khona igama ecaleni emthandeni nawe ngiyakhonza igama lakho emthandeni ngijabulile ngabona bekhomba bethi umprofethi Sembe nakho ngaphesha komfula la wefike la khona but awungazi ngayibona le ndawo kanti ngiyifisa ukuyibona engisho ukuthi-ke ngeswa ingilosi angazi ukuthi iziyangikhetha ngoba iyazi ukuthi angikwazi ukukhuluma angizona isikhulumi ukwenze njani kodwa ngibuyeza umsebenzi wayo ibone kufanele nje umuntu omdala akanaye aphawule ngifikela ekhaya ngabomhlambululi ngabomshumayeli ngabomvakele namhlanje ngomfundisi ngicela ukuthi-ke ubaba waye kuthiwa kalande umprofethi ama-missions lapha kwamaphumulo kusho ukuthi ayimangalela athi le nkulu ayilethayo ayifanele angazi kuba ngangingekho nam into engizwayo ngisho ukuthi-ke ngalokho-ke abesethi umprofethi ubaba mfazi ngempinngengufazi sasambe kusho ukuthi ubaba-ke endleleni akuthi awenze ndoda wenhlangane awenze umncane emakhanjini wathi umprofethi hhayi akukho lutho ngubani engizokunika lona wena iy'ngane zakho zonke zoba abaprofethi ngaso sikhathi sathi bukhulu kakhulu kithi ngoba uba bevele kwakumntu wezincela kanjalo ingazi lutho ngendaba yokukhona kanti umkali wendlela uyazi ukuthi ma sesizaliwe sofunda ngaloo ndlela esofunda ngayo nathi soyithola le ndawo yakhe soyithola le ndawo yakhe okuyona kuyona yangempela namhlanje kithi abasekho bonke abantu babegana amakhosi azawu-5 ukugcina wakudade wabo kwamakazomu uyimganile noma engaphelelanga-ke ekhaya wabhile wahamba kodwa yokhaya makhulu kwakunge muntu wawuyenkungu yelapa abantu babo abasesikoleni babili kuphela wakwethu lendlo elama unkosazi omdala. Two, inqwabo kwangamabhinqa hhayi ke kwasho ukuthi bayigqokela ke ngendlela abayigqokela ngayo abantu. Ngakho ke leli thuba ke engilithule namhlanje bengazi nami ukuthi ngasikuthule namhlanje akube khona amazwi athile njengomfundiswa lapha ekhaya ngiyobeke. Kodwa nje noma ngihamba noma yinini angikhohlwa iy'busiso umelusi ayikhipha lapha kuvaliviwe hhayi kuthi kunamhlanje akuyekho umuntu wakwambusisa khoma. Ngicabanga ukuthi lokho mhlambe kwenziwa ukuthi uShembe lwathi ubaba abantwana bakho boba maNazareth ilesa sesangazi ngiyakhuluma ngoba ngiyaqaphela futhi ngiyena nomuntu kwani ukukhuluma kakhulu khuluma nje into yena msebenzi ni ngithi ke njengoba sidla indlela singamakholwa sesikubonile lokukholwa ukuthi akukhona lokho kufana la mabanda akhona la mhlawumbe kuhlukile kakhulu futhi angazi ukuthi umuntu odidwa yile nto uyobunanhloboni yebhadi ngoba uma udidwe lokukholwa lokhu umalusi asishumayeza ngakho nabanye esebeqala ukuthi basishumayeze ngakho akukho okunye ukukholwa obukuthola uma udude udidwe la mazwi umkhokheli asuke wabeka angazi ukuthi ufuna kuzalwe bani wena uzoqala elinye bani elizocisha yini ngoba leli ngiyecisha lesasuku sihlele lapho nje zulu siyabukwa siyabukwa. Ngiyacela ukuthi nami makholwa ningicelise ukuthi ngiphile uma isikhathi sokuphilasa siphelile ngigodu ayikinkinga uma nje isikhathi sami sekuphekele emhlabeni ngalokubanjwa kuyekho kutatanyiswa kodwa engikucela kakhulukazi ukuthi umndeni wami ningithandazise makholwa ngifisa sengathi ngathi mase sengigoduka sengihamba emhlabeni ngoba sengiyagoduka angifeli umuntu okuthiwa ufile ngubani sengiyagoduka wangitshela imithi usenelanga ayithi into engakusenziwa ngubani usehleli nje uthi angagoduka abantu bezokhala kwakula endlini akukudala kagoduka engisho ukuthi-ke ngiyothokoza kakhulu noma ugidekile engqondweni ngicela uShembe afake umoya wakho engcwele kusuke yonke le nkunga ekhona kuvuleka amehlo ubuye uzela futhi wonke wonke sibuye sonke sizokhonza la uJehova konke okwakwenzekalile ngendlela okwenzekala ngayo kudlule ngoba ayikho into engedlula. Ngisho ukuthi-ke makholwa leli thuba engiliphiwe lincane kinina ngoba phela iqondene nani kodwa kimina likhulu ngendlela esimangaliso ngoba kukhuluma umuntu wasezulwini
amen
ukhuluma futhi kumuntu oyothi uma edlula aqonde ezulwini ongenacala namuntu eyi eyi makholwa nama ngilutho angilutho ngempela nangutho kuqala sisagijima emathekisini neyibhamu mjahwa abantu kunje kunje wang told to say, but I was another. When I'm falling away, but Namaje, because I told you, Pam, Hamati, and now you keep on your man, you overcut that name. But when I bring a sinner, she a man, say, be pet. I could only there. Can you consider it? The so good today. The bone of a coal, made us in my mother, into a sizzling. A bigger mass, we also were digging a parati. Quite a little, a sizzling. You tell her what? Lamb, in causing a Then I think we're painted when they're in there and there. If we're about the young, I only make them shine and water. This is about the one of the cut up a standard. Crack it on ourselves. About cool, about an inner betrayal, but one of us, I bear some kitchen out. Yeah, but then there, who should have been a certain in the sizzle pooper? Who should have been hipper, basketball, pencil? Quite good, I have been in the room, me, I mean, I have been to a home, wow, but Salabama. Now, no, I'm telling you, Conan, in trouble, they're coming to the great command. The corner told their corner, don't think the corner stuff, corner, I'm going to go to the house. And had any more, nay, the Akalanka. And that's a good boy, the local is on cooking the Akalanka. We are Kalanka. Getting it. In course, I think about my child who were in Wally. But come in the child who's afraid. They ain't got anything. They put a big day now. No, my same echo among his lap of the call it. See, Funas won't come to Alang Wally. Wow, Tim Calvin. Ubaba, oh Saramil, in Ganizako of Nazareth. A beco mutus on the wind down a pant, quite in the Guiona. The one being waited up, the devil looking Ganizam's big figure. Napamuki hand. Amen. And Selangan I pay no visit.
Amen.
In the Yao, say no visit.
Amen.
The Tabangoti local and Mubezi and Samba, Makono Salive, Kupin, the figures with I, Alcobe, Tabangoti. Quenel and no mother is all that imagine when a band who could not sit by the Sawa track. No taller one. Wait. Samba, I think Quenel. And I see him come to call an anxious corner. And I see the meeting. You were saying, she didn't come to one day when it's cut better. Siape, all right, just 7 days.
Amen.
It was also 7 days, really.
Amen.
Siabonga Kuru, Siabonga Kuru, please. Yafisa Uti Nisho Uti Abanyabas. Umfundisi uNgubane waba umhlambululi isikhathi eside uma umhlambululi waye vuka ekseni njoba kuvuka umshumayelo umkhize nje ezolungisa lapha elungisa njalo ngesabathu ekseni uzovuka ezela uze wagugela la futhi ngiyakubeka namhlanje ukuthi lokhu ukuthi ebe umfundisi basho yona indlu
amen
hayi ukuthi into mhlawumbe yasuka kimi nomkhokheli kwasho ingelosi ukuthi ungubane akabe umfundisi waleli bantu njengoba ishilo futhi yona ukuthi ungubane umfundisi ngakho-ke asimdedele ekhulume ngithena-ke ngiyathanda ukusho ukuthi into ma ishiwo ingelosi ngiyisho ukuthi ishiwo ingelosi ingabe siqhamuka sengathi qhamuka kimi kanti into ikhuluma ingelosi kodwa ngiyafisa mfundisi ukubonga kakhulu ukuthi ngendlela owasebenza ngayo umhlambululo isimangaliso sokuthi uvuka ekuseni noma kumakhaza noma liyana vele uze lapha uzolungisa kwangenzeki iphutha ukuthi umfundisi ungubane engezi lapha ezolungisa esemdala ngoba phela ungubane ufike lapha vele esemdala ngoba nimusho nje kusho ungubane manje uno-100 years ma ucabanga ukuthi uzuma una-8 years manje kodwa uthi uzalelwe phambi kwakhe elosi yinkomo manje is close to 100 years umfundisi ungubane kodwa kukho konke lokho bevuka ekuseni ezosebenza sithike baba inkosi kubusise inkosi zikubusise nomabe sekufika isikhathi sokuhamba uhambe kahle futhi noma lapho khona usikhumbule ngiyakhumbula ukuthi ngabe ngasho kugogo lokho ngathi gogo ungathumeli muntu ma kukhona nje into ongayithanda uyizele wena uzonjela ma sengifuna oni intombazana ngithi ngizoshada nayo ngathi nje sengizama ukuqala ukulobola wafika ugogo wathi mthembeli isalukazi sali leso lesi salukazi usilethela sona ngesani wena ngoba ziningi amantombazana akuthandayo yini uzosilethela isalukazi and yazi nehlukana naye sengimeyonkinto ngathi ngamtshela ngathi uma ungaseke emhlabeni ubuye uzomtshela ongakuthandi manje lokhu ongakuthandi kwesi sikhathi umuntu umtshela into ongayithandi wena uyithanda kodwa kufanele ukuthi manje uyilandele lento oyishona ngoba wacelwa yini nongubane-ke ngiyamcela ngithi ma usungaliyana ma ubona into ongayithandi uyisho ungathumeli umuntu uyindlozi lalapha uyindlozi ulokhuza umkhokheli uphuzayo wabuya lapho wathi aniboni ukuthi umfundisi uyagula anithandaze ngani othandaza amanazaretha ngaphila wabuya umkhokheli khumalo aniboni ukuthi umfundisi uyagula nithandaze nawe-ke mfundisi uma sekufika isikhathi sokuthi uyahamba abathi nisehambela njengoba uthi uyogodoka uma sekufika isikhathi sokuthi uyogodoka ma ungalo ubona ungalovile lapha ube ingelosi yala ngiyazi ukuthi vele yoba yini ngoba vele uyiyona ingelosi yala inkosi ibusisinikezwele.